mwese nyine yaguharitse wabigenzuye tukuma nyine mu rugo n'abana
uwo ni madame Nyiramura yonzi Alfonsina utuye aha mu kibaya cya Bugarama aradutekerereza ingorane ahura nazo zo kurera abana batandatu wenyine umugabo bababyaranye ntacyo amwunganiraho suko bababyaranye adahari ahubwo yamuharitse undi mugore nawe bamaze kubyarana abandi bantu munani
mufitanye abana undi wewe wafitanye bangahe
mufitanye umunani
ubuyobozi se bubivugaho iki kuri icyo kijyanye no n'inshingano ze
afite kubyemera ariko nanabikora ubuyobozi bukamufata akabyemera nabikora akaguma nyine mu rugo nanyine wabona bikurenze ugafata abana ukaguma no mu nzu ukabagaburira ukajya ubahingira ukagura n'imyenda yabo nyine basi
Iki si ikibazo yisangije ariko kuko aha mu Bugarama guharika bisa n'ibyabaye umuco w'abahatuye
Hano mu Bugarama nta mugabo atunga umugore umwe nta n'ugukunda guhahira umugore atari umwe kwijana umugore acukwe umugabo agacukwe ahubwo bagahuramo kubita
nta munyabugarama mushobora kuzana ugushakaho ngo mubyarane gatanu gatandatu ataraguta mu nzu ngagende
iyo mubyaranye imbyara icumi kwa mufite abana arareba akavata uyu nguyu ntabwo akiri umugore ahubwo reka nishakira undi ubwo agafata wa mutungo mwahahanye akawujyana hanze
abubatsi ngo aha mu Bugarama ntibavuga rumwe ku ntandaro y'ubu buharike abagore baratunga abagabo agatoki kuko utihanganira ubukene abagabo nabo bakabashinja kutabubaha bitwaje ihame ry'uburinganire
hari ijambo ryakoreshejwe nabi Ateneri uburinganire hari uburyo abadamu bakoresha iryo jambo nabi umugabo runaka yavuga ati none siko ibintu twabugiye namye gutya kubera iki wanyuranyije nibyo kwapanze mu rugo ati pima noneho baduhaye uburenganzira nuvuga gato ati barazana abayobozi bakujyane umugabo utihangana ahita nyina nyura muri iyo nzira kugira gute guharika
umugabo ashobora kubona mu rugo afite imibereho mishya kavuga ntese watuye umugore akigendera ku mugore ufite urufaranga akansasira neza kandi ntategeze ko umugore bafitanye abana batanu babyaranye bagomba kurera
aba yamuharitse amushaka amafaranga gutya kashya iyo amafaranga ashize wundi muto nawe aramutse akajya kuwundi ni ibiri mu Bugarama
intandaro aho yabituruka hose ariko ingaruka zo ni nyinshi mu miryango igaragaramo iki kibazo kwisonga imibereho mibi y'abana bavuka muri ubwo buryo Ibi kandi ngo bishobora no kuzana amakimbirane yo mu miryango. Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ziravuga ko icyo kibazo cy'ubuharike cyahagurukiwe. Uyu ni Bwana Nsigaye Emmanuel, umuyobozi wako karere wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage.
Nibo umugabo abengutse ku mukobwa akumva agomba kuza kumuhari ku rugo kuza gusenya urugo yubatse yarasezeranye ntabwo bigeze batandukanya na mu nzira zemewe n'amategeko ubundi natwe nk'ubuyobozi dufite inshingano zo kurengera umuryango ntabwo tugomba gukomeza kwemera ko iyo miryango ibaho icyo turi kugikoranaho n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge ndetse n'abayobozi kugera ku rwego rw'umudugudu ko tutagomba kongera kwemera imiryango nk'iyo ngiyo tuyemerere ko abantu nk'abo ngo baza gusenya imiryango yari yubatswe kandi iyo miryango itegeze itandukana
ubuharike buranateza izindi ngaruka zijyanye n'ubwiyongere bukabije bw'abaturage nk'umurenge wa Bugarama bwawo uri mwifite ubuso buto mu karere ka Rusizi ariko kandi ukaba mwifite abaturage benshi n'abarenga 331 ahabarurwa barenga 270 ku kilometero kare kimwe Demistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda